sitaki vicheche sasa basi umebaki baki moyoni namba 1 nishalea wangapi wakanyacha giza
Here's another one.